Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Lava Samoa la fafunga ne foi tu la la sole nga fuol nei le aso malo lo Wellington anniversary ia malo lava le so i fu mo malangi mama ia to to ma lava lo fafunga mai nei tu la ia fa salo fa tu i le sue sunga fa fia nga inga moto fa tu la le lei a fiunga i patele te mai te sa o su sunga i epikopo moto fa le tua o awa o ma fai la unga ia ma fale tu ma tau si linga tafo ili alpa ia mla ma avese ese tupu mai o Samoa. E Wellington e lava ia o le aso malolo ia tatou fiefie moli oli ma ofo ne aso malolo tatou te maloloa ia ai fatalo fatafo inisi lo fafonga mai tu ato Wellington nei nu tua oi a alua tua ina i Hastings nei bia fasolo tua ia alua ngai au kelani ia te tali tonu loo mawapea le soifua lau le lei el pa ia malumalu la tunuu. Ia fatalo fatu fo i nei ta mama nei tina matutua la to lo malo loi fale malawa maota ia la to fo lo tu ini mulpanga ma tapua ia ngaluenga alo mafanau ma wa onga ma lo lama vi ia le tua pe a fai o lo mawapea ia le oli oli fa malolonga maltino ma lo si fa talo fatu ye la to malava lo fa funga mai ia otse tali tono le nei aso ua tele fo ini swinga fo ili au tatu fa ngolongo ai le tatu atunu ulme watupu winga ili fa mavai altamai tsa ipalimia chasinta adern ia malitu la imai o le tama le Heart Valley ia po le tama Upper Heart o Chris Hipkins o se mitamitanga foilea ia imato amesifaita tau Wellington inei amesilava le Heart Valley ia male rimutaka area lea tula e mai ia Chris Hipkins ia ona o mawhai. Ia ona tula e mai fōili nei tamā lii o lea tunu u. A vea ma pali mia pe taitai mo nei taimi e atoro nei taimi se io ina lefenga pānota ia pole a fuili tūlanga la oma iai. Ia e meise ia le tōwhia ina o le tamaitai o Carmel Sepuloni e a vea ma sui pali mia. O se taimi mua mua lea watu la ema iai se tamaitai pasifika. Ia e a vea ma sui pali mia i tutono New Zealand ei. Ia ole vi inga avele atu o tatu wawai atu le ngā solo ma le si tia i lunga o tūlanga o tātou tangata Pasifika i tutono New Zealand ei. Ia mea lea e pese atu ai pēa, mawhamanatu atu ai pēa tātou le tio i tutono ili ngata mea tawawa onga ma mea tau soifu malolo ina. Ina ia tātou tau mawhai, tātou o mai manaya le tala a kamalena o fai tawai. Toi manatu le taimina sawesi on ta mama Samoa, olon ta maul Samoa, afa Samoa, afa tonga, ia a olon tina oli papalangi. Ola e tonu fato anga, sa olon ta mama Samoa, fenga luenga ili, fenga awala train, ia fai foi ia, fenga luenga I fale povi po fale fasimanu, mahalulu, ia ma fai pui potua olon tina la fino fai fato anga. Ia, le ai whanau mai ai, ia sa lei se manatu e o oi tono palimini, ai, ia o mea ia tatu temita mitam tatu whaftai ai, I lea lofa ma leanga leo le tua, po lea lava le whatau vaa ma le, whenya le mamau pe awa ai fo I tūlanga naola, e matuputu po ai, ai, e iai lava awala le tua si I mai ili tangata mai se ala maulalo matu ilunga, pe a whai e te nau nau, me a fai foi ia e ailo fatua tua ma eva ai mamao a ini mea li lei e te fio o iai e lea ia stanga ta e vale si fangalea tua ai o te salitonu la vaha o ia o se mea matua silen o fifi ai o vaai atu ia ona o le tūlanga o tūlai mai ai ia Chris Hipkins wa lewa fo ina o maasani mo maafuta I tutono a paha I taimi fatu a tūlai mai a Chris Hipkins ilan leipa na avea o ia ma minsta fo ilea o le tūwa ngai moa o onga a taimi lea lau te avea o ma komiti fa a foe ko lisi a paha ia sort of Ole te momole na ofeloa ia ia Chris Hipkins. Ole ofonotanga al kolisio apahat. Ia na invites mela ia lea o awe Chris Hipkins. Pime o te awa iatu ia na pokalame mo wa o onga. Ah, ili te mine la ili tuanga ili lipa ili papale mai ili fainga malo. Ia matala noa ma fisil mai pola longa ruenga I faisa fa matala tua yua ulfa ia onga wa onga amata ili te mine ia. Manangal bengol unga lue ai ia avia foia uma sui il komiti fa foi o kolisi a pahat na fama yale tala Chris Hipkins a sea so se mea o te mana o mea tawa o nga o latu tala no atu a fa e shea atu ma tala no atu bo ani a wala if so so ani mai ai ia e se foi le ma naia le ma futa atu nei tangata se io ina fai ia matumafutanga le alumni po tangata tamamatini tuai na onga I Victoria University e le maatana ma le afionga fo le minister ia pole palimia nei taimi sa po e o ia na hostinga ia se tasi o mafutanga a tamamatini tuai le university po le luafe o fai si leva po le Tamina po le luafe se fulu, no, luafe ma le fitu, luafe ma le valu, stem fa pena, wa leva lava, ia, ai o se tangata, e se loto maulalo, aina ta wivi mai lava, se ia o aina pale mai, I le tofi, pale mai, ia le leipa I fainga malo, ma avea minister o I tutawa o ngana, wa vai lava I le, Sau fo yo ia ia malango lango mea wa umone fa atula ngaina mo tangata Pasifika. Eme se lava I tuta o onga mo tangata Pasifika. Ia ma bava ai atu fo I le taimina tu lai mai ai ua tu lai mai le COVID. O se tangata sa tu ma lusi I tua al palimia ele ngata ya Chris Hipkins a la fiong fa ya au pito ma ilato umalava o minister ma fai pule leipa. E se foi le malo si o la tu lango lango il tmaitai pale mia sa tu lai mai. Io inis taimi a le iai ia Jacinta faile e fa lau mai ia le me o tupu le aso le aso le taimi o lockdown ma le fa mai a ia o step up e step in ia ia Chris Hipkins a e na te faia mai le li poti o le o nu mirror ma le au fai o tangata o ma li liupia ma mai ma afia ia mo afu ni fsa soani e maua mai le taimi o COVID ia e se le ma naia o la uwa ai le tamali isa asiasi mai fo ia Chris Hipkins I a onga a mata I to tono le Hutt Valley. Nga siasi maima a o ia I tono le onga a mata Mosalemi. Nga siasi a toifo ia Chris Hipkins ma ma mato fei loa I ia ma fesili mai po oani me mana omia e fa li leia I fo ia le tautua ma la unanga fa ia onga emese lava o a onga ia private fo ia tama ia onga light tamina lau te fa ia onga ila onga le Mosalemi po le halima kindergarten I le Hutt Valley. Ia nasi asi mai fo I le net po le lua tau sangataluai. Nasi asi mai Chris Hipkins lunga le mato fa'la popotonga po le mato nga luenga le net o lo o mato tau tuaina ia a inga Pasifika. Ia pālangi maso se a inga level community. Ia ma mato fe loa e ma fai le mato I puti. Ia o se tangata e loto maulalo mas tangata e se fo ona ia winga. E iai ia si o na alo. Ia ma fai poi po lua filo sfulu. Ia o sanga tai fie fie ea lo te e wila ma fa savali la na maile ma lo na fine o I malona ia ma se alata ma I to tono le o le ai o apahat ia me se alewa I tafe ma lunga I maunga ma awala savali fa pena. Ia o se tanga tai e se le fine e yeilo na manatu mo le manuia lau te lo tanga ta a. Ia o Chris Hipkins na onga I to tono le University of Victoria. Ia peor mea na o te wa aie fo ia uia I le maualunga fo ilona ia whaamwe moenga mo o tatu tangata I to tono Wellington nei awa o Chris Hipkins. O I os tangata na soifua mola I to tono Wellington. Ia, ia vi ia le atua o na o le swing o te tono o tangata wa lava fo ilona maafuta I tangata Pasifika o te tatono fo I. Ia e ia ilona fa mwe mwenga ina ia fa awau pea ia fofuanga ma plans wa umana fofuina awa le manuia ia o alofo ima whanau o si o tatou atunuu I New Zealand ne ia pe o se tala lea fa manuia atu ia lea so fa manato Wellington ia alofa lea tua maanga lele ia alpese lea mai ile Oski band Siona Pao Pao o tātou ia o le Eva lava ma le tafau. Fia lava le miolo Eva mai ai po e tafau ai e te papa kiurunga le sami po le paka po le ainga foi. Ia po e fenga luenga ia whaamanuia le atua ia te oi I le nei foi au auli.
Never fail.
Ia malo lava Samoa la fafunganga ne fo itu la ia fatal fatal pa ia malo malo Samoa lo fafunga mai fia lava semialo e fafunga mai ai potono Wellington nei le Hutt Valley porua Wellington ia po nutua o I malo se fo malangi mato ona nei visile lo te lolo male tato polo kalame tu matilo tilo stop and look ia ole polo kalame e aunga nga I le se fo malo lo inotina tina mai tanga failele mana ia lato pepe fo ia lenga se fo lea ia otina o le alava le matua o lo'o iai ia e iai lava le talitonuga a soifua malōlōina tinā soifua malōlōina foi le aiga ia e fiafia foi le aiga a ia e afai ai se faaletonu le tinā ia pei ua faaletonu atu le aiga pe a lē fiafia le tinā ia o le uiga foi na nei pokalame o le taulaʻi lea I auala e fesoasoani ai e le gata soifua malōlōina le tinā I le taimi o loʻo maole maʻitaga ia ae o fesoasoani foi le aiga atoa po o ani auala e fesoasoani ai a o feagai le tinā maʻitaga ia o le aso lalenei o le aso malōlō Wellington ia leai ni tatou talanoaga I maʻitaga ma le tulaga faapena le fiafia o matatou ia ae o lea ua maua le avanoa ma te talanoa toe foʻi ma se tasi o uso ia fepule aʻi Helen moana nutu paʻi ia atonua toʻatele lava le paia ma le malu o Wellington nei latou te silafia ia le uso lenei ia o le to fini foi ia po o le fale tua foi po le tausi po le alava ia le tūlanga e ave iai ia o le tamaita ia Helen tupai ia o ia lea o le tangata fai musika e lo o malama ta so si la fila wepe la tunu ia o ia o le tamaita ia musika ia lea ua ma mafuta tu nei fo ia uli ia se I tala noa tu foi ona e se fo ile matango fie ile taimbu mavai taimi lea li fai ele kilisimasi sa fai ai se kone sekti I to tono le Michael Fowler olo va al kone sekti lea na pepese ai ia le signature choir ia fatasi ai ma le se ole
la New foile, Zealand Symphony Orchestra.
Yes, ia oka ole ma na ia foile kongi sekti. Onga e umal kongi sekti. Ele wale fio ta ka talfale. Kwa le fio ta ka talfale o manga o ia ko e peo se pa ki fo inga le umata o dielinga umal ole parade ole tua Samoa. So umal kongi sekti lia. Ia wata ngata malata ufua. Pe ia ole si pa ki er tua Samoa la fai tonyo. Ia malo se fua Helen. Malo se fua ya te ufo le uso ni tai au.
Malo foi ni soi fua I lau fianga ia tapu a leiloa. Lau sunga leiloa ia talo fatu ili pa ia mara mamalu fafo anga sa amua le nei utu la le aso ia malo foi I lau mua nei ia lolo o fai malo o longa ia ai maise foi ili mamalu a sa amua o loo ia I le nei atu nuu ia malo lavra soi fua malangi ma
ia faftai tupa I fepulea I faftai ili nei fo yaso fa avanoa ina mai ia ete o mai fo itato tatala noa ma tafa fao fo I ili studio nei yaso ia wale ini meo faya masalo lasa fi alusa tafaonga ia e faftai ili ufa avanoa mai lutai mi ete sa wai tato tatala noa ai ole soifuanga peona tatala noa lua vas talua I taula awa onga ili musika lava ia na fapefea o na so if we like to wanna if I'm talaina, I'll tell Tony to tell for any sepa yemal malo la tunu la to tell ima wolf am talanga lia. Fape fear on form ape to fatasia le signature choir.
Oh signature choir. Okay. So le tausanga tasi oh lua famous full valu. Le am tanga lua famous full valu in vala au mail to make ta ya Kristen Bell. O ia la na le nā vai taimi o ia o le general manager a le orchestra Wellington. Ia I fo'i le whaaili a orchestra a Wellington e la vai ia. O le māsani la o le orchestra Wellington I le amtango tausanga e tau nuu mai a vaa ia e mai fafo, so cruise ships. Ia o le māsani o lato ia ia lato pōkala me e whaafia fia e nai ia le au pāsese e o e taunu umai I le wafo I Wellington I le wharf ia na ola ia whaire lato ainga le dina ia whai lato matamatanga ia a ololo le afiafi e umala lato dina whai ma lato concert e aile concert e tofuai ia le mea taunu uai e whai le whaafia fianga Ia o le māsanina ia Orchestra Wellington e whaia, ia bese ia mai, you know, operas, yeah. Europa. Ai wo whai atu le kapitini la, le wa. Ia le e o matu o te o mai i New Zealand lo iai. O ai e nisi o pese ia mātou te whaalolo, you know, whaalongo ai oi i Amelika, yeah. Na mātou fia whaalongo mātou oi o Europa. Le o mātou taunu umei nei. E le ai stau pōkalame wha Pasifika. Wa e ai fwoi pōkalame wha Māori a Pasifika nai o lua lau loa ia Aotearoa i New Zealand tangata atu, you know, atu motu. Ia sa ili mai loa ia Kirsten i se awhai su, i se awhai pese a Pasifika. Ia ai le si a le ina la tinga lue whaatasi o ingo ia David Armstrong. Ia o nā tangata. Ia o lo whaia ongan i taimino o a ongai le Wellington East. O ia na whaia le concert band. And goes, whae maletala David. A e mana o la se o whai pese Pasifika ia o tangata tonu ai te tauna e sue o Helen. Helen Moananu, yeah, few slow matue, sue, si, yeah, tamaita ya Kirsten, sue Helen Moananu, lewa failo ai nga wo, wo sui lo fai.
Wa sui le profile lo matua.
Sui lo profile, yeah. I'm mawa loa, ya ta itala, ya vili mai loa, ya na matala nof, ma ya ola hai sue, matu mana o mie se pokala me a Pacific program. I okay, that's fine. And then for you know, I so off I pesi a taimina lo to a tolu tau sanga a hatisa a lua ya kaila na la itiro fana wo mana wo toi tu ya wana ya ile lo fai pesi mission kwala na mato isamo ya wo leto ya ona wo fai a inga o mata wata ape o mana fai pesi wo fai a inga o ma fai fana ya wo leto ya lo fai pesi ya o fai ya a wo uma mission kwala a mana o mise o fai pesi fai ngo fiana so e o fai pesi wa wo levana nga fatia le mele au fai pese. Yeah, and o au fo'i le fa'ata pula ina na o le e ka le sia wa o e tufua ia e ka le sia matangata ilo pese.
Yeah,
o le, so o lo uma fawfaunga le au fai pese. E mana umia tangata e vave na maua.
Yeah.
E le leile pese. Na o le avatua a maua. So, that, yeah. So that's how I chose it. Tangata e whaingofia ia te auna na whaiatua maua. So, you know, o le mena ia i isi o fai pese. Everyday practice. You know, what all, you know, fai a inga fai lo whanau. Naga ia it's tawana. Fai fa le leise pol kalame ia awane ia fia mea ngā luenga whaatina. So, you know, this program, you have to have some balance. And, yeah. You know, because before, I lo o langa fa a musika when I was growing, everything was, you know, yeah. Nai le aini nā meo mā lōlonga. I practice every day. I ona ua fai lo a inga fai lo whanau. Ia oi le aila e tau na pāleni uma mea. E mana o, so, you know, I used to do 3-4 hour practices. Ia so la. I, you know, well, fai, you know, fai lo whanau naga ia le aila. That's fai tu la alu e se malo whanau wa umi.
Yeah.
So then I made it, yeah, practices need to be, wa umi afa le tulama le afa. Lavana nei minutina, 90 minutes. So I look sa ailinga o tangata ia le awhai pese. They needed to be onto it, you know, tangata I loa na pese ia vave na maua, ia commit for it. So lo ngal wingana na fai. Ia su e loa le awhai pese. Le na mai, na oto mai e kālesia mai, you know, Bezhu Lima e kālesia e o loo iai. Ia o te lefoi o fai pese a lato, au lotu ia. So it's nice to do that. Toi pe pese foi whaatasi. Ia ma lesi mea o lo polkalame, o le su e ngā o tato pese o loo tu sia e mo le orchestra. Ia tasi nā mea nei loa, we don't have that. There was a gap in that. Yeah, so whaafitai le sunga ya, you know, le fionga ya tui langi ya ingelese na ya iono musika le na fai mole au fai pese. So he already had written music for choirs, but there was nothing, ya se mea for orchestras. Yeah, le na ngā lulua lo mato ma le sunga ya Thomas Goss, ya o ia e fai ya umal fa anota uma ya le musika mole le orchestra. Wow. Yeah, so we did, you know, ngā alo na va'ai I nota ia le wa iai, yeah. So, yeah, failo e Thomas. Mm. So that's how we got our program.
Yeah, no, that's you, Jay. Because you really have to write the notes for every instrument,
eh? Every instrument.
Every instrument, yeah. Wow.
And so, you know, it was all of the orchestra, 45-piece orchestra.
Wow.
So it was really good. And so when we had our first performance, it was 2019. Yeah. 2019 was our first performance.
Mm. Was that in Borua or Hutt Valley?
Ngafai ile St. Paul's Cathedral and the new one in Molesworth Street.
Yeah, okay.
So our first performance was beautiful. And then that's when I realized, so the first piece was or pese soulful na sina. Pese aso to ina, you know, le tala ya sina na lusu elona ngongo sina, yeah. Olona tane, olona maana mea. Ai tūlia ia, ia ona tuangani, ia tuimatui, ia luesu. So that was our first one. Yeah, and when we heard the orchestra play it back, we thought, oh my goodness. But what was about this performance was nga o nga ole au va'a e wha'a fonga e pese, you know. So we thought, oh no, this, people need to hear our music like this. And that's how Signature Choir was born. But you know, that year, our first performance was like in the mid-January. Na whaile matu fa'alinga, you know. So it was really nice.
Mm.
And then the next performance was the end of January.
Yeah.
And then in February, our last one was in February. February lo maliul matutina. Our mom passed away. Yeah, maliul lo matua ya vivis. Yeah, lawa vala o melelii. But our performance, our last performance, was on like the Tuesday, and but she was getting buried on the Monday, but burial matua on Tuesday. You know, fa'awawawa, bealinga luinga, yeah, you know, even though, yeah, you know, dad got alu fai,
bealinga luinga.
It was really hard.
Really
it was,
hard.
Yeah. So that was our last performance that year, 2019. So we buried mum on the Tuesday, but Monday night, so nga failanga family service lia so nga lia sa malolo lia so nga fua a mako wop pese.
I know
that o lo makua ia, you know, she really supported what I did. You know, na fa malo si mai a fai fa o ngata ale ni mole ali. So la mo nale ma fan fan mai fa ta si mena to o le ai fai pelenga luenga ia, you know, and Mato war was only a few hours. Mato toyo mai toy fefe out.
Yeah,
kalofai. Makapenga mole aso mun mule lo makua. But that was our last performance. And then fa banana fai, yeah. And then the next performance, 2020. I sit in my lawyer at the end of 2020. We sit in my law, 21. Sit in my lawyer, Kirsten, over New Zealand Symphony Orchestra.
Yeah.
Lingaluenga, you know, she was, because Kirsten is ole pālangi. But motuai, va'aia ia, you know, that it looks for diversity. And so the orchestra's program was, you know, lots of culture, you know. She partnered with us, you know, for Pacific. And then, so we'll sit in my law, mana o mea my law e New Zealand Symphony Orchestra, laku, Kristen, to help their por kalame too. And when she moved over, you know, really, we reached out to her, congratulated her, and we said, oh, you know, this is awesome. Kalo fai tato maftanga with Orchestra Wellington. And she goes, yeah, fai skako dinner, fai skako dinner. So we went and did it. And then she said, you know what? They don't have a Pacific program. And I'm like, oh, praise the Lord.
Yeah, there's opportunities out there, eh?
Yeah,
oh, wow.
Yeah. So we thought, oh, yeah. Oh, wala, lea, li, and
yes,
I was going,
yeah.
Fa fia na tofai me o to ole alfai ole fai ole ole fai li ale New Zealand ai le engite po kalame mo tangata o mole atu.
It should include everybody.
So I said, oh, Kirsten, this is a God thing.
Yeah.
I will le alu mato maftanga ma Kirsten, I mato, yeah, ma tala matan. Oh, Kirsten, this is a time that you need to shine.
Yeah.
Let's do a program for Pacific. And yeah, fesili mai lo, po olase, what's the, you know, what can we do for, how can we make this work? And it, you know, I think the best and the fastest thing that we can do, faise lipine, you know, put ese se do a recording. Mm. Yeah, lights out lipine or live on out lipine. But you know, do a recording. Yeah. Do a recording. I find recording I pese atu motu, you know. Mm. Not just Samoa. Well, the poor Kalamelina Faithful Orchestra Wellington, it was for, you know, it's a lot of Samoan songs. Mm. And I said, but, you know, not just Samoan songs. We'll go and work with the communities, you know, the Tokelau, the Tonga, Niue, Fiti, you know, mm. to I filfili me lato, yeah, lato pese. Mm. That will be, you know, for them. That's good for them. Yeah, I offer mato, yeah, you know, talanoi, tangata, tauna in talanoi. But le ase pese Samoa, I tell you mato pese. And I said, we've got lots of songs. But if we choose the right songs and then we record it, why, you know, there's nowhere in the world that has orchestra, you know, our music.
Yeah.
You know, orchestral versions of our music. And she's, okay, ma, na yale tonu na. And this was like November, end of November 21.
Yeah.
And then... yeah, what a tei lesi, you know, lau te whenga luenga e vili mai, and this is beginning of December in 21. Le am tango te se mai, vai atu le ngoa Kristen, yo, tali at my law, Kristen. And she goes, I just presented to the board. They want to do it. And I went,
oh,
oi,
my God.
That's so good. Yeah. Yeah, really. And she goes, okay, lesi ngal luenga, Helen, we need 10 songs in 2 weeks. And I thought, oh, he's fun. Great, bavele kemi. So, yeah. Yeah, we had to. I was ringing up, you know, ring up the whinau from MPP or the Tonga, really, yeah, and I go, oh, like, wait, you know, can I work with you to choose a Tonga singer? Goes, oh, yeah, like, le hinga faki, I'll refer you to this other person. Yeah, walula kalongo inga. She gave us songs from Queen Salote, Lena Fai. So the longalwenga na Fai for the next 2 days was ringing up people to try and choose the songs. Yeah, and then the next 2 weeks, yeah, oma uala masiotua nganeleo Jedra, na maha ngafatia to arrange the music, you know, so tato fatunga. So our first pese that we did was Faliulela. Faliulela ila na tawafiafi, so na pese na na fai mua mua. And we thought, oh, this would be a good opening song. And so what we had to do, ola whaanotanga o leo, and then after we did, you know, because we listened to the Faya Onga's version, and then we whaanota, and then after we did, what woman whaanota, yeah, toi teo teo, toi whainai suinga la iti e I whainga o leo. Yeah, ole tala, Kristen, I o old Grisi, you know, by the Christmas Eve, wo mai umapese se fulu, yeah, ole manatua le taimina whaapeama oia. Oh, that's easy, but oh my goodness, it was so
hard.
That's
a lot of work, hey?
It was a lot of work because we had to think about it. We had to write it down. Yeah, umana tusi le si pese. Yeah, send ya Thomas. Yeah, sau le si pese. So our first pese was Faliulela. Our second pese was the Fijian song, Isale.
Yeah.
Our third pese was the Tokelau song, and that was Te Hiva Lena Sisi Vaitangata. That was our last song of the night. And then our fourth song was our Tongan song, Lena Mai, Lena Mai and Yanunia. So it was, you know, Faiafua. So we only managed to do 6 songs. Wow. Leono Pese na Fai, our first 6 songs. Le Pese le Niue na Fai, but it was so hard. And then we finished Manu Oliva Veau. That was our 6th song. Na umayaya ya brain cells ilenate. It was so hard. The show was supposed to happen in April of 2022.
Wow.
But ono ole maitanga and COVID, we got locked down. So it was pushed back.
Yeah,
that was a blessing because, you know, we were still writing and then I had to write a song too. So that was part of the program of the 10 songs too. Yeah. But you probably want a break now. I will say, faise pese fa malolo.
Yeah, malolo lava Helen. Yeah, fa tai mole fa matala ina fo ir nava inga. Yeah, as it just up, pese ia on te fa wawaili ol ta talanoanga. Se fa matanga fiena ole puni loa lofa o te ola ai. Olo e whaafunga maile tasi pokala mele tū matilu tilo mai le Wellington Access Radio tasi ono tasi maile tasi whamo. Ia lo o mama futatu maile tato ma lo whaapitoa. Ia le tamaita ila lele. Ia ole alofo I o se tasi o tamali I tono Wellington I nei. Ia ole tamaita ia pulea I Helen Moana Nutupai. Ia ole tamaita I Wellington e o ia ole tatou whaipese tatou fo I Malawi loa ai mese lava I mea ta musika I le ngatai tono a awa onga e kalesia ia ai mese fo I ia le signature choir piona matala noa atu wai ia malo lava Helen ma na ira famtala ina ma le whaasoa mai fo I e winga I le polokalame piona ia I le signature choir ia lea sa e tala noa mai le tuu whata singala lea opese atono se tūlanga whingata tele wai e mana ia leo atu whaalongo longo pese maa ngai ia le pese lea ai ama e atole orchestra e tele leo mea wha ili se ese o le piano, o le cello, o le violin, o le viola flute, whatever, e whaangota umai, e gofua le mus, le ngā mea whaili, mangota, Longinga ola, o ai umanga kusia, umai a ngā.
O le sungi a Thomas Goss, wai le ngā whatia, u ngā mea ma uma jedra, but uma oana, ngā whatia le whaingo, leo ngā leo whaipesi, na whaavaenga, malu le ato, o le oloto ia male usu, soprano. And then we give Thomas the music, ia na whaangaa ia, ia whaaleonga na And vai vai la ia I me faili. So you know, bena e you know.
How many pieces were there?
So New Zealand Symphony Orchestra la 95 in the orchestra Orchestra Wellington e 45. Yo ole tala la na Kristen no lo sini mo na e to fia la le New Zealand 95 man. Afia if to afia le orchestra Wellington 45 long we na like down fa lo ina ya le numera le of five pieces le na to sa ili cuz the original signature choir na le lose full fa ya on in a wa fa lo le le porque stile you know our project then I thought I need more people
more voices.
So you know that and cuz The original choir, you know, otangata na yei luma, you know, so it was mainly Wellington.
Yeah.
I honor all the project, and I go, Lea, tawana, you know, I need some hut people from the huts, and more people from Parirua, you know, yei uma, yeah, sui. Because I knew that this was, langona, this is going to be a good program, you know, in something big. So, no mana o mea ia yei ni sui a inga. So people from everywhere to come and join this. So, Paul Kalamena na fai, whaaftai lea lii, wai uman manuia. Thank God, whaaftai fo lea lii, na toi tolo tua. Na toi tua, tina mai ai, lesi ava noa. Se ole mato pese muli muli ana na fai na tusia ma o majera ole pese la tonga ne pituno lena pese na pese lesa for mai at the beginning. So that was our last song that we learned and we finished writing that in October.
Well, and she performed December?
Yeah, we performed in December. So we finished writing in October. Yeah, and then we had an all day practice November the 5th. November le asolima November na faile le matua o nga mea na alu le asona I o le iwa tau le lima le afiafi ia nana crash course ai le fainga le aonga o le pese tonga ia o le tootele o le mata o fai pese o Samoa so o le sifo I nga lu I tau moi mātou o le pese inga ngana ese ia mantua foi a pese le pese tonga ia a tau le ti o ti e pe mamafa le ti tonga ia a o ia a pese ia fiti ia ese foi ia o le ka ia a vai atu le ro they roll the R's ia ra ia upu ia pe o le you know a vai tato le spela na o le nandi you know N-A-D-I ia o le fiti a vai lo le di e tu o le end before so it's nandi so little o upu mea nana toi a o e mato ia ole ngangana fa atoke lao ia ava ai atu ile fa ia ele ole fa ole ha so instead if ai atu I mata ole faka fitai a fa a ka a ole haka hetai so me o manana toia o e mato ia pe umma ole ngangana na mato I fainga time o mato ole ngangana fa atonga it was so hard ia le taonga upo ia nana mato mo kwa ina lulu ia mato advisors ia le le taonga ia o wana I faiti o mai ni atu motu ai lau sa mo ia le
fia poko ia o pese me kako pese
ai le lo tao so we really made it
sensitive when it comes to culture
And you know I for anisi you know pese you know as I say you know yesola vaya tu ina si selta ngo upo vaya tu matalo tina la was se no was se le fenga upo so we wanna you know we wanted to make sure matai you know represent fa lele you know so we were lucky we had Fijians to come and help you know o mai le au latonga ya o ye le lotu ir pepe ane PIC ya o alu Oh my yeah, lo matu. Are we saying it right, Mama? Can you listen to us? Can you know? Are we saying it right? You know, and then so la to, you know, in mama fa fo ile the tea. I you know, so it'll be ta te ti to you know, it's ti na ta ile ti pe a ti ti I a ta a ta ta e te ti. If I've been not. So little things like that.
Yeah.
Yeah, all new way. ti lo ti e yeah wo sa so the spelling would be T I A L E T E A la e o ti ale le tato va ai yeah. Mato ta mo a o le taunga o new e si ale o le so their t's are s's
yeah.
So it was all those little things
my gosh
yeah fa be a la to yeah fing off your oh speaking again oh wang it sisse I practice, you know.
Yeah.
So, and what I did, how we did it to make it easy for the choir, my little melia, because I'm a mother, you know, so we had practice once a week, every Monday, and it was from 6 to 9. So that was 3 hours.
Yeah.
And for me, that's a long time away from your children, a long time away from home. And holo tala alu, you know, umalo anga me oit fale fa aftai to ainga, you know, fa avanoa ina uto wa ale ioi mai to ainga to fanao, ele ma fain fain tato ngalwenga. So that became a big thing for me because, you know, if you don't have the support of your family, ele manwis ngalwenga. So we did that. But what I did to help with the learning is we created Jadra and I to faile musica to fai mo audio tracks. So e pu'e ale vahenga ia, you know, I'd sing the soprano line, I'll sing an alto line, Jadra, you know. Na o ala ia tangata ia fa along way, so that ia vave aina moa.
Yeah, you have so to do it that way.
So we had to do it that way. Fa o ngā umaten kolosi lewa ia ia sunei to do it. So e umana avele video, to e avele audio, to e ave manota, ia mea uma, ia vave ale moa. Wa o tangata uma le nota uma tangata uma, you know, so olesi e lele nota, olesi e leil pese. So we needed to cater for all the different learnings. And you'd know that as a teacher, so o le mato mena na fai.
Sa lo fai. O se ngal venga tele, telina, ma I have to say that e se le matanga o fi o le kongiseki, when you put it together, you know, just coming in, listen, matua o te talitonu matua fa malie I na lava le fa fonga sa moa. We only got like a couple of minutes, Helen, but ole vava ai ai male tali me tangata, the respondent that day, they want more. Are you planning another concert this year?
You know what's funny? The project, right? Ole polo kiki aia, ole poenga o pese. And the project was, we'll just do the, we'll record. But then we said, yeah, lawava noye, mako fella, might as well do a concert. So that was an add-on.
Yeah.
But the project aia, ole poenga o pese. Malele Law New Zealand Symphony Orchestra. This is gonna, a lot of things are gonna happen.
Yeah.
But I knew that was gonna happen because it's a mea to a fai.
Yeah.
So I know all New Zealand Symphony Orchestra guys, we need more. Va aile tumu tumu al Michael Fowler Centre. Itangata tumu tumu. I've never seen the Michael Fowler Centre filled with that many Pacific people. To e langone la to la fa langone na ye le pole na le
siva. Yeah.
Le siva tangata. Yeah, and I think se mea fola to le na lato fa, you know, lato mai moile na
the responder
na po o le siva tangata matutua. So they've never seen that thing. Wo oli alto ina ma lo matu ya yes. Of is ile au fainga le wenga ya le va ya to la si siva mai ya on o le fia fia la nga fa la mona na na ya so they said we need more of this
yeah
la to watu ya la to yeah okay you need wo to to watu le ava noa because the orchestra is very busy
yeah
o matu ya la stand by ale o vai pese you know so te mi nei lae to atoi fo I atu, yeah, so we need to vai po la le plan. But I know o la to motu a imana o atoi faise si mea. I think they never expected it.
Yeah, no.
Even the orchestra
more.
Themselves, they didn't, they never expected to feel wa o le maasani o la to tai fo to a pati pati ale au mai moa at the end. I a pati pati usta mai pati foi. But only our Samoa, le I will party, ma choose so ma fear fear.
And that's
so,
inspired them, eh?
Yeah. Oh yeah. So they've more. Never had that sort of response.
Yeah.
O tato for ma lesi mea wa umai foi le pese muni muli. I would say also my male wafa afetai.
Yeah, that's beautiful.
Yeah. And so for the orchestra, never heard it sung back to them. So that was. A lot of them for me will fall along on a lot of
the goosebumps. Galo fai.
But I warned them, and I was going, just in case,
yeah,
the audience might sing back to you, but just, you know, they're saying thank you. Then, yeah. Oh, yeah. But yeah, they didn't think it, you know, with along all that. So, orchestra. So it was really good.
Helen, we've got about a couple of minutes, a couple of seconds. So, Samoa.
I get very excited when I talk about music. But my lo level tap wai fa aftai isunga fa fenganga malato faletua yetu tmamtina matolo talosia ya alom fa na Samoa ya manduya. Yeah, thank you very much. Ya manduya tele ya leaso fa aftai. Thank you, sister.
Tato poklamina Samoa nei tola ya fa aftai mola fa fonga mai ya manduya tele la vane ya so tato to felo fo leaso fo leve ya so to fa soi fo Samoa.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.